You know how we do, nigga. We keep it gangsta, nigga.
You sound holy,
my
nigga.
We yo, up, nigga. Nigga, get off my way. Jina langu Godzilla. Kitamba kangedere wana atu gorilla. Snitch on me choma pila. Police on a suspect. J Fontaine, I need your black. Confess. So how pendi moyo na penda body can't say. Makucha yangu na ya feature ila not today. Yo, niko top in the rap Robocop. When it chuma na kutafuna kama na vyo kula mnofu. Wapinzano vashela, ready to get married. Sintishie kifo being daddy already. Toto wa mta, hustler to the maxi. Nimetoka kwenye njando mana na kwaga kaxi. Classic, mistari kama ni magic. Ambulance men, sitagitaza traffic. Fantastic, haya mawe ni moto na wapinzani ni plastic. Classic,
keep it gang, set my heart to the cold. My corners to a police when you go on your fat flow. I'm so hood, in case you don't know. The mission pinned around the evening for our schools alone. Nigga, watch me, yeah, 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 yeah. Nigga, watch me, yeah, 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 yeah. Nigga, watch me, whoa, 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 whoa. Nigga, watch me, yeah, 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 yeah.
Nilikuwa chimbo, mtani kuimarisha ujenzi. Blablaza wapinzani wakasema fali siwezi. Mapinduzi sasa ndo amewelia, makamuzi na ujuzi ndo vina waribia. Nalindwa na mistari, mitani na serikali. Sina cha kupoteza, nacheza michezo hatari. Vamia utoko nyuzi, tisa kwa daktari. Nimezaliwa naweza, nisifunike ro daftari. Life nasifanya dina na mchana ulipita dry. Nikilala na lala macho, nikifa na kufa hali. Sikai, nimekuja kuwa survive. Ya watasema we ufali. Ita J Haso, yei wa michakato. Yei mtoto wa kiuni wa kauli mbaka mikato. Hili ya show la kwangu madi ya beti. Unataka kulinywa badaya lita kwa fake.
Keep it gang, set my heart to the cold. My corners to a police when you go on your fat flow. I'm so hood in case you don't know. The mission pinned around the evening for our schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
Sini kwenye utakupita kama umekao sinyongeze. Nipecha kwangu kitu nfaso inyongope. Usipokei misama hesabu tare. Mitekulipeka umeka. Sina cha kupoteza kama likufa zamani. Nje ya gereza mesha menifunga mtani. Wezo kajeleze wakabeza majirani. Shout out kwa darasa for the future kiwalani. Akwanta sana mtisi ni gay magwafala. Chumbishi no pepo lezo bitu za kifala. Snap the dollar, mangamizi kila maala. Zizi vest nigine zipo kwenye magala. SB4 na basti kama AK4. 7 on the mission una blast na 24. Na go round ika Rolex. Funguwa ni ipi gangu ndani ndo Solex.
Keep it gang, set my heart to the cold. My corners to a police when you go on your fat flow. I'm so hood in case you don't know. The mission pinned around the evening for our schools alone. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, yeah, 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 yeah. Nigga watch me, whoa, 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 whoa. Nigga watch me, yeah, 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 yeah.
G, 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 yeah, Secure line, nigga, man, stand up. Paka kiju assembly, boom, boom. In a bebop, I will. I got my homeboys, peace, my ding on this one. Knock up cheese, I see you. It's a new chapter.
Classic music.
Yeah, God be. That's how we do, man. Yeah. Yeah.